Ngabe wenzenja
Amba mfani obuza wabadala
Bafina bahitjela
Baba noma
Intombi yami ifuna ukuka
Haye weba
Isitolo sibo Fu isitwa basinyama
Abhele sibayeni
Happy as I am,